Did you know that White Cup has a new retail price? Get the White Cup bottle at 180 Kenya shillings and the 500ml can at 210 Kenya shillings. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Not for sale to persons under the age of 18 years.
Mm-mm. Yeah. Asubuhi tukukicha, minazianza pilika. Mchana kutwa kutafuta, ni kutunze langu uwa. Na uzuri ulonao, na kwate nyumbani peke yako. Roina niuma mwenzio, natumani nishinde kando yako. Na uzuri ulonao, na kwate nyumbani peke yako. Roina niuma mwenzio, natumani nishinde pembeni yako. Mina pata oma,
jirani na watu kisimama.
Naro inaniuma,
soko migurudi umechelewa.
Nina pata homa,
jirani na watu kisimama.
Naro inaniuma,
soko migurudi umechelewa.
Samboira kuruse, sumoka nevye uye kutali. Jichunge mama, katusitopenda ni kukose mpenzi we. Samboira kuruse, sumuka nevye uye kutali. Jichunge mama, katusitopenda ni kukose mpenzi we. Ulisajua mina kujali sana, doma na moyo wangu naniuma. Na kuomba kipenzi chunga sana, mana wapo wasopenda kutona. Ulisajua mina kujali sana, doma na moyo wangu naniuma. Kuomba kipenzi chunga sana, mana wapo wasopenda kutuona. Wakijipitisha kutwa kucha,
mwambie kwangu nishafika.
Usidanganyike na zao pesa,
mamba na magari.
Wakijipitisha kutwa kucha,
mwambie kwangu nishafika.
Usidanganyike na zao pesa,
mamba na magari.
Samboira kuruse, sumuka nevye uye kutali. Jichunge mama, katusitopenda ni kukose mpenzi we. Samboira kuruse,